Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Umunyapolitike Freeman Mbowe uyoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania, wari watawe muri yombi na polisi, yarekuwe hatanzwe ingwate y'amafaranga. Yafashwe mu gihe muri icyo gihugu bari mu myiteguro y'amatora ku nzego z'ibanze. Hari abafata ayo matora nk'igipimo cyo kumenya uko igikundiro cya Perezida Samia Suluhu Hassan mu baturage gihagaze. Uyu yagiye ku butegetsi mu 2021 maze yizeza ko azazana impinduka mu gihugu, akemerera ubwisanzure mu baturage. Gusa abakurikiranira hafi ibintu muri icyo gihugu bavuga ko Perezida Hassan yatengushye benshi kuko atihanganira abo batavuga rumwe kandi ko ategekesha igitugu. Perezida Hassan yagiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rutunguranye rw'uwo yasimbuye, John Pombe Magufuli. Ku wa gatanu ishyaka cya Dema ryari ryatangaje ko umuyobozi waryo Mbowe n'abandi bayobozi b'ishyaka bafashwe bavuye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyaburijwemo na polisi. Kuri urubuga rwa X iri shyaka kuri wa gatandatu ryemeje ko abayobozi baryo bari bafunzwe barekuwe bamaze gutanga ingwate. Amaze kurekurwa, Mbowe yavuze ko bamwe muri bagenzi be bakubiswe na polisi nubwo batigeze barwanya ifatwa ryabo. Avuga ko ari umugambi ugambiriwe wa leta wo kubangamira ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Abaturage bo mu karere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bari bafite amasambu ahubatswe inkambi ya Kiziba, ntibavuga rumwe na leta ku ngurane ivuga ko yabahaye. Umunyamakuru Gloria Tuyishime wari wabagendereye mu minsi yashize yongeye kubagenderera.
Mu nkuru Ijwi rya Amerika iheruka gukora, aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'1996 Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse MINEMA yabambuye ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane. Mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Philippe Habinshuti yahaye Ijwi rya Amerika yahakanye ibivugwa n'aba baturage, ndetse aduha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo. Yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane, ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe. Nyuma y'ibi, Ijwi rya Amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe ingurane leta ivuga. Mugagatare Maria ni umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse, atuye mu murenge wa Rwankuba. Ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane, MINEMA yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa Uwihaye, ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 35 we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu Uwihaye yari afunze, nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari Gisovu. Uyu ni Uwihaye Francois w'imyaka 51 umwana wa Mukagatare Maria.
Icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze, nafunzwe 95 ngurwa 2006 hagati iyo myaka igeze muri 11 hafi 12, ntabwo nigeze ingaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka bwabo tuyeho n'impunzi kuko zahaje ndahari. Sinzi uwaba rero yarafashe ayo mafaranga, ari uwagurishije, ari uwafashe amafaranga, bose ntabonzi.
Yibaza uburyo ari we wari gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyina umubyara yari ahari.
Nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka, uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango Mukagatare Mariya. Iyo yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza, niwe baba barayahaye wenda najya akampaho. Ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba baryanditse Mukagatare Mariya.
Bityo uyu Uwihaye akaba ko n'amasezerano na make yigeze agirana na leta.
Noneho njyewe rero ntabwo nigeze kuva 95 kugeza 2006 ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze, ntabwo mbese byize bibaho. Njyewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe k'ubwo butaka bw'umuryango, kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura. Na HCR iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza, ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho, gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda kubwo butaka.
Nsabimana Francois nawe n'umwe muri aba baturage MINEMA yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we, nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatseho inkambi ari ubwo ababyeyi be bitabye Imana.
Ikindi cya kabiri, nkabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntawahuriye n'ubutaka bwa leta. Kugeza ubu ngubu nubwo bavuga nta nubwo sinzi naho haba, kandi n'icyo gihe nubwo babeshya ngo yarahari, ntabwo yigeze abahari uko hantu twari dusiganye ho kuba nange ntange ubwanje sinzi aho zivuga yuko aho hantu ari mu kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banje ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihure n'ubwo butaka bwa leta byibaruye ntabwo ari ubutaka ko twari dufite ahantu hatandukanye habiri ije gice ngende kuburana kiri munsi y'ibitaro ntahantu bihure n'ubutaka bwa leta.
Ku rundi ruhande hari umwe abaturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa. Uyu ni Harerimana Emmanuel wari konseye muri icyo gihe.
Batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka. Bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka umutibuje nibahatinda bahamara umwaka n'ubwo bamabucumbikiye. Hano yageze ashinye ntabwo badusinyishije rwose ahubwo byaje kuntangaza hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badusinyira tekereza nkange wari kumusiye kugira ngo baherere igikuru abakecuru twatu kumwe batazi kwandika no gusomana mbaba basinyira ubu kubera ko bari bihereye batatuze gusa barebera ku rutonde ngo baduhare urwo dufaranga.
Karangwa Kazimir nawe twari twaganiriye mine mivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane.
Batubwiye ko ari cyatishwa ari ukugushyira ibihari koko bazitahira tugasubirana ibyacu. Noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye kurindi rya data wacu nta kiguzi kigeze kibaho.
Abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho
cyane. Byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere ntumungu byanshyize mu bukene. Murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu. Sinshobora kugenda ngo njye gutenda ngiye no muri banke mbe na ko ntacyo mfite. Ntube jonde baje gutaka bari gutanga ingurane bambaza ati cyane cyangombwa cy'ubutaka ndakibura inzu zanjye barazisenga. Urumva ko ari igihombo cyangizeho.
Umunyamategeko Jean Paul Menya uburana abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse yo kugana inkiko nyuma y'uko iyi biganiro inaniranye.
Twagiye tugirana ibiganiro kenshi na Minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka kandi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza. Ngo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane gikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko. Ubu ngubu twatangiye gukoresha amagena agaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera. Bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa gusubiza abaturage.
Umunyamabanga uhoraho muri Minema Philippe Habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya Amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa uko byagenze ko yavuze witwa Kampundu Imakire utuye mu murenge wa Rwankuba. Yadusobanuye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu Rwanda mu 1996 azitiza ubutaka bwe. Uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa Kiliziya Gatolika Diyosezi Nyundo paruwasi ya Mubugana bwo buri maboko ya leta nubwo no gushinzwe ubutaka muri diyoseze ntacyo yashimye kubivugaho. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Inshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibe byiza nshuti bakunzi bakadasoka mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'103.3 FM. Ndizera umeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mubumbe dutuye. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nge mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ndi Karemera Patrick mbahaye ikaze. Mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ni ikibazo gikomeye aho usanga umubare munini w'urubyiruko usanga nta kazi bagira nk'uko bigaragara muri raporo ku bijyanye n'umurimo mu Rwanda Labor Force Survey y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare y'igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2024 yagaragaje ko ubushomeri mu rubyiruko bari ku kigero cya 20%. Ibi bikaba kandi bigira ingaruka zikomeye ku iterambere ry'imibereho n'ubukungu by'igihugu. Zimwe mu mpamvu zigaragazwa zitera kuzamuka k'umubare w'abadafite akazi cyane cyane urubyiruko harimo ubukungu bw'igihugu ko buhagaze ndetse no kuba hatari ubushobozi bwinshi cyane cyane ku buryo bwo guhanga imirimo ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Nshuti bakunzi mukuru iki kiganiro ejo, ese mwumubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuturambye?
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Urwanda rukora iyo bwabaga kugira ngo ubushomeri n'ibindi bibazo byugarije urubyiruko bigabanyuke binyuze mu bikorwa bitandukanye bigamije kurushaho kwigobotora ubushomeri. Bimwe muri ibyo bikorwa bitandukanye birimo gukorwa harimo gushyiraho urwego rw'abikorera bato rugamije kubateza imbere muri PSF, imishinga ifasha urubyiruko kubona igishoro, urugero nka BDF, ikigega gitera inkunga imishinga y'iterambere, aho leta yemera kwishingira urubyiruko 75% narwo rukishakira 25% abasigaye. Hari kandi ikitwa Hanga Pitch Fest ya mini ICT cyangwa se Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation, bakaba bafasha urubyiruko rufite imishinga mu ikoranabuhanga kubona igishoro. Hari n'izindi programu kandi zifasha urubyiruko kubona amahirwe agiye atandukanye kugira ngo babe bakigotora ikibazo cy'ubushomeri. Nubwo hari gahunda zitandukanye ndetse n'imishinga inyuranye igamije guteza imbere urubyiruko kugira ngo bafashe kwikura mu kibazo cy'ubushomeri, haracyagaragara umubare munini w'urubyiruko usanga bugarijwe n'ubushomeri, ugasanga ntacyo bakora, akaba yahirika umwaka ndetse n'undi ugataha akiraho ngaho muri ubwo bushomeri. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza izindi mpamvu ziye zitandukanye zituma ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikomeza kuba ingutu, ndetse kandi no kubasha kumenya icyo ababishinzwe bivugaho mu nyemerere, nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye.
Muri iki gihe urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane.
Muri raporo y'ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu mwaka w'2023, igaragaza ko mu Rwanda igipimo cy'ubushomeri muri rusange mu gihugu kiri kuri 20%, ariko igiteye impungenge kikaba ari uko mu cyiciro cy'urubyiruko abafatwa nk'abafite imbaraga zo gukora ariho higanje ubushomeri ku gipimo kiri hejuru, kuko mu rubyiruko rufite kuva ku myaka 16 kugeza kuri 30 abagera kuri 21% ari abashomeri. Nibihuzwa no kutagira ubumenyi buhagije bijyanye n'akazi bakabaye bakoramo, kubura uburambe no kutabasha guhangana ku isoko ry'umurimo ku bari muri iyo myaka, n'izindi mpamvu zirimo n'izishingira ku myumvire y'abumva hari akazi runaka batakora cyangwa bategereza akajyanye n'ibyo bize.
Ntibumvishe yuko umuntu kubera ko wize akazuza akora nako kwicara mu biro ushobora kuzagategereza ukazarinda ugeze imyaka ya pansiyo umuntu atakabonye.
Ni mu gihe mu Rwanda ibarura rusange ry'abaturage riheruka mu mwaka w'2022 ryerekana ko 65% by'abanyarwanda ari abafite imyaka iri munsi ya 30, ni ukuvuga ko ari abana n'urubyiruko. Aba ni bamwe mu rubyiruko rudafite akazi rwo mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye, rwiganjemo abarangije amashuri yisumbuye na kaminuza, rugaragaza ko ubushomeri ari ikibazo gihangayikishije.
Urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane. Sa rero nka leta uko yadutera inkunga tugashaka imirimo, usanga abantu bakuru nibo bari mu mirimo cyane, akabaye umunyamakuru naba n'umwarimu n'ibindi bintu bitandukanye.
None uri gukora iki?
Ubu ngubu ndi mu rugo nyine.
Urangije secondary?
Eh, narangije.
Ufite akazi?
Oya, nako.
Bimeze bite se?
Ubu ngubu nyine ni ugukora ibiraka byo kwigisha abanyeshuri bavuye ku ishuri.
Urangije secondary ryari?
2021.
Ufite akazi?
Nari nize TTC ariko niga kwigisha siyansi n'imibare. Ubu turacyategereje.
Baje neza Theogene ni umusore w'inyarubuye warangije kaminuza mu mwaka w'2018 mu bijyanye n'ibarurishamibare mu bukungu, ariko ntiyahise abona akazi kajyanye n'ibyo yize kugeza ubu, kuko ubu akora mu burezi. Ni umwarimu mu mashuri yisumbuye.
Nari nize muri statistics applied to economy. Nagiye mu kazi ariko ntago nagiye mu kajyanye n'ibyo nize, ariko ndabizi yuko iyo umuntu ari gukora ibi tajyanye na usho nabo yarakurikiye, nayo ni uburyo bwa employment.
Mu gihe yari ategereje kubona akazi, Baje neza avuga ko atigeze agira akazi ako ariko kose asuzugura, ahubwo byabaye ngombwa kagenda akora n'akafatwa nk'agaciriritse.
Urubyiruko haza nk'amahirwe yo gukora ikintu runaka, niba ari kubarura abaturage wenda muri gahunda z'abatishoboye tukajyamo, niba ari gufata amakuru tukajyayo n'ibindi bikorwa biba byateganyijwe na leta. Kuba umuntu yarize megi, yarize hegi, ko kuba nanjye narize ibyo nababwiye, ntago tageta ari uko tuvuga ngo nibyo umuntu agomba gukora byonyine, ahubwo icyo ashoboye gukora cyangwa se amahirwe aje akajyana nayo atitaye ku icyo yize. Kuko twese tugiye gukora ibyo umuntu aba yarize ntabwo byakunda.
Ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda bugaragaza ko uko urwego rw'amashuri rugenda rwiyongera mu rubyiruko ari nako ubushomeri bwiyongera, kuko ubu hafi 40% by'abarangije amashuri yisumbuye na 32% by'abarangije kaminuza bari mu bushomeri mu gihugu hose. Muri iki kiganiro twaganiriye n'umwe mu bari mu nzego zishinzwe urubyiruko, maze Uwimana Oreri uhagarariye urubyiruko rwo mu karere ka Kirehe avuga ko ikibazo cy'imyumvire kiri mu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko, anakomoza ku cyo rukwiye gukora mu kuburwanya.
Mu bushomeri bw'urubyiruko ikibazo cy'imyumvire nacyo kibifitemo uruhare, nubwo niyo mirimo atari myinshi ariko na mike ihari, ntabwo urwo rubyiruko rwose ruyisangamo ngo rwemere kuyikora.
Ni iki gikorwa rero kugira ngo urubyiruko noneho rugenda rwisanga mu kazi runaka cyangwa iyo myumvire ihinduke kwitabira umurimo?
Icya mbere ni ubukangurambaga. Umuntu wese w'urubyiruko by'umwihariko akwiriye kugira imyumvire yo ku rwego rwo kumva yuko mu gihe imirimo yo ashaka ko imubeshaho itaraboneka, akwiriye gukora iyindi mirimo ihari kugira ngo byibuze abone iby'ibanze. Ntabe wa mujene ushobora kwiyandarika kugira ngo abeho, ntabe wa mujene ushobora kwiba kugira ngo abeho, ntabe wa mujene uzasabiriza kandi mu by'ukuri afite imbaraga, afite n'amaboko, niyo mirimo yitwa kuciriritse ihari. Icya kabiri ni ugushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira kwiga imyuga ishobora kuboneka, ishobora kuboneka hafi by'umwihariko bakareba karere barimo, kuko ashobora kurangiza kaminuza ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo yize hari nabo dufite bingera ashobora kujya no guhangana ku isoko ry'umurimo ntacemo mu kizamini ntibikunde. None se umuntu azapfa ngo nuko atabonye akazi k'ibyo yize? Birashoboka yuko umukobwa ashobora kwiga hariya akajya gusuka, akiga kogosha, akiga ubwubatsi, akaba arimo kubikora mu gihe ibyo yize bitarimo gukunda. Umurimo n'utunze umuntu, umurimo n'utamukojeje isoni, umurimo wose umuntu yagiyemo akawunoza, umuhinzi arabikora akabinoza akaba intangarugero agashimwa, umucuruzi nuko, n'umuntu ukora amasuku barahari abamaze kuba expert ku buryo umuntu avuga ngo isuku iwanjye izakorwa na kanaka kubera uburyo abikora kandi bikamuhesha ishema.
Ni mu gihe ku rundi ruhande urubyiruko rudafite akazi narwo hari icyo rusaba leta n'imiryango ikorana nayo mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri.
Urubyiruko iyo rubonye igishoro nicyo cyambere nyine gituma umuntu agira motivasiyo yo gukora.
Icyakorwa batugezeho amakuru, nta makuru tubona ngo byibuze umuntu agerageze n'amahirwe ye.
Leta yashyira imbaraga mu guhangira imirimo urubyiruko, bakabatera inkunga, bafite ibyo bakora bakatera inkunga, n'abadafite imirimo bagashaka uburyo nyine yaboneka.
Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jean-Nepo Abdallah atangaza ko hari ingamba leta y'u Rwanda yafashe zigamije gufasha urubyiruko kuva mu bushomeri.
Nubwo mu by'ukuri abanyarwanda b'urubyiruko benshi badafite akazi, ariko na leta dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye turi muri gahunda yo gushaka uburyo twahangira umurimo urubyiruko muri gahunda zitandukanye. Murabizi nko muri Minisiteri y'urubyiruko tugiramo Youth Connect Awards, aho dusaba urubyiruko rufite imishinga itangira tukabongerera kimwe mu bintu bishobora kubafasha harimo access to finance, ndetse dufite na gahunda y'igihe kirekire yo guhanga umurimo Youth Employment Strategy, tuzakorana n'izindi nzego zose ku buryo urubyiruko rwabashije kugera mu ishuri, urutarabashije kugera mu ishuri rubona gahunda rwisangamo zarufasha kubona umurimo. Ibyo rero dufatanyije n'izindi minisiteri harimo na Minisiteri y'umurimo MIFOTRA, harimo n'izindi nzego zose, Minisiteri y'ubuhinzi. Icyo twe turangajwe imbere nacyo gukora nuko ahabonetse amahirwe hose yo kubona umurimo tuyageza ku rubyiruko.
Nubwo leta igaragaza ko hari ingamba nyinshi ziteganyijwe mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, hari ababona umuti w'iki kibazo wahera ku kuba rwahindura imyumvire ngo kuko akazi muri rusange katabuze, ahubwo hari urwanga gukora akazi runaka ngo karasuzuguritse, abanga gukora akazi runaka ngo gahemba make kandi barize amashuri menshi, ubumenyi buke ku isoko ry'umurimo, abanga kujya gukorera ahantu runaka ngo ni mu cyaro, n'izindi mpamvu. Ku rundi ruhande leta nayo ikagira umukoro wo gushyiraho uburyo buhamye ku rubyiruko bwo kubona imirimo hashingiwe ku bumenyi rufite n'imihembere cyangwa umushahara bigahuzwa n'ibiciro biri ku isoko, kuko kugeza ubu usanga leta ikoresha abakozi bake ugereranyije n'abakeneye akazi, ndetse n'urwego rw'abikorera ugasanga rukoresha abakozi bake kandi ahenshi bagahembwa umushahara muto. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko ifite intego yo kugabanya igipimo cy'ubushomeri kuva kuri 20% kiriho ubu kikazaba kiri kuri 7% mu mwaka w'2050. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Nguko rero dushimiye cyane bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba bemeye kuganira natwe bakatugaragariza uko ikibazo cy'ubushomeri gihagaze. Dushimiye kandi cyane n'abaje neza Togene, mwe mu rubyiruko rukora ibitandukanye n'ibyo yize akugira ngo agume mu bushomeri wihisemo kuyoboka inzira yo gukora ibyo atigeze yiga mu mashuri ye yisumbuye. Dushimiye kandi uwitwa Uwimana Aurelie uhagarariye urubyiruko mu karere ka Kirehe, we batubwiye ko ikibazo cy'imyumvire kikiri mu bintu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko. Tuti rero bakunze ibikiganiro ejo mudukurikiye, nimutubwire ese mwe mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuturambye. Nimutwandikire ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787585811 cyangwa se kuri nimero yacu ariyo 0782082832. Ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no kuri X hose no kwandika Ejo Youth eko mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe ku ngingo turimo turaganiraho.
Kana tigisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi. Ndetse agenda higira Patrick na Zahabu. Ni rere na wabwira Alfred ko indana virus itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye. Bimeze bitubu, nimukurikira umukino.
Uiteka mana nyizwe, uiteka hibar, habwe cyubayo, habwe shimwe mana, ariko mana ishobora byose. Eslima, ubazaba umusirikare, azaba umupolisi se, azaba umwubatsi se, azaba iki koko mana we. Shimirwa Yezu, ratwakuzwa, abantu bamwiza, umva. Ndikwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira.
Azarongora umuzungu semaye. Azibesha rongora umunyamuhiritsi.
Oya, ariko ntabwo yabikora.
Burya abana b'abahungu akenshi intero base bateye nabo niyo batera. Umva, nzabanza mutangira kivuka. Buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire. Azakura yaracengewe neza neza.
Ariko sizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki. Turaje kwa muganga unuka inzoga.
Ariko rekeraho da.
Rekeraho nyine.
Nahembarwa nka kabya kanishakiraga gasamusa.
Nange ndi shaka mani isomere.
Usume gake mu kapa ko uramenye ni wongere gusinda utago nkuko zo wabirindutse wasinze.
Si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusuruva ariko sanakozera.
Ega byabikwe kibaso. Ariko uziko ndari maze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa.
Kagohaye.
Ubwo se ko katateye tugera inono nabwo kamenya ko mari. We. Kwewa gamukaje.
Doro kuntu gahamagara unjomba gorino kikunda we. Ariko se wa mugani ko kadatera tugiye.
Bashaka kitonze. Ose ho ruseka. Urugenda se.
Sheri. Ni dotahano neho. Urekiriya hene tuyibage. Dore gihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfe. Buriya ni Imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu.
Umva cyatugende. Yatugende tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse. Ana Maria aramwaye.
Aramwaye umve ngo aramwaye.
Ubuse ntigira inama yo kumwareka. Sinari kuzapfa nsize ubuse.
Umva ye. Nsize ubuse nta mukobwa ufite.
Mukobwa samase iki.
Umva re. Se twari kumwe je abanyagataka bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira. Cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri cooperative.
Ibyo birabareba yewe. Tugende. Munda yawe uhetse micyubarusha. Bitumuhungu. Umva mubwire. Ni wibagirwe kubwira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana. Nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira hanze. Tuzabyina neza dutambutse. Tuzapamba cyane tananana. Turirinde mungeri zose.
Kwa matata mwiriwe.
Wiriwe nawe. Christina we. Komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye.
Ego ko.
Nuzi gaburira mbese
none
ntabwo ngo zabarabigukorera ubusa kutabona ubasha kumenyizo wahaye n'izo utahaye
ariko Christina rwose ntukansetse uretse ni nkuko se wibagiye ko nakazu kaza ari nge na zahabu twakwiyubakira ubusa urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana n'ucyari kukwishoboza niko iyi
Suko se wa mugani yewe narinyuza ha rero muze nkubase cyatumye taza muri cooperative twaye tugisohoka nuka ko nta guciryera ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu wese kugira ngo ibyiza bibura kidobya
byagenze biteze
uribuka ko nari nakubajije iby'isambu ya zahabu yasigiwe na mwene mamesteri ukanshakira amakuru yose kwizunguruka turemamo icyizere rero natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize mbaze impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Chesteri ninumva na zahabu abifitemo inyungu duhumirize tumwihorere anyemerera ko aza kungeraho none nategereje nahebye
ahubwo ubanza ni asambu yamaze kugurwa ko njya mu nama ya koperative nasanze abagabo banindi bwose ubona ko bihagazeho bagirimo bayitambagira numva bamwe bavuga urimi rw'abanyamuhire abandi bavuga nkatwe gatako ugaruka rero nasanze bagiye ariko cya cyapa kiranga kwagurishwa ntacyarimo
ye baba data we tayari ubwo bahaguze
birashoboka
Kristi ubu ntibizatwageza koko ko nkuru nziza aho uratubwira ko ngo ubutaka butakwanditse batari ubwawe kandi yabwiyandikishije
ndakubwiza ukuri ko bitazamuhira amata erega buriya acunze nabi yanabihanirwa kuko rero nihohoterwa kurera zahabu kumubuza uburenganzira ku mitungo y'iwabo kandi bihanwa n'amategeko
yewe ngayo ngukorera impamvu ntabashije kuza muri koperative
nkuru
nziza namubuze pe buriya wabo nakomeje kwinangira ubundi se nkabundi buya kandagira iwanjye ahaheruka we na data bankatira iki kibanza
oya humura araza kandi mujya nari ufasha bwanjye mu kugaruza isambu ya zahabu muzambwire nta kibazo nasanirega agatinyiko akavuga wewe wagize uruhare mu gutenda se nkurusha kunywa inzoga narazinywaga nyine kuko wabaga wazinguriye kandi tukanazisangira
nawe inda yawe nkozeho inyota yawe mbujije umugisha mana ishobora byose
ese ubundi kubujije uwe mugisha niba muganga avuze ati va ku nzoga umwana atazaza afite ikibazo runaka nk'ubumuga cyangwa ubundi burwayi runaka bukomeye yagize avuga ko abufite
igicucu gusa
igicucu ni wowe
bagupima ntabwo warebaga muri ka gateleviziyo baberekeramo ku mwana ameze mu nda ariko iki wigeze ubona utuboko twe wigeze utubona ko nubwo umwana yaba ari kwirema usanga afite utuntu tw'utuboko n'utuguru by'ibinini n'umutwe umeze nk'ikibuto cy'avoka ariko byibura ukavuga ati hasigaye amaso no kumera intoki n'amano ibintu nk'ibyo ariko ibyo ufite mu ndage nabyibona habe naka n'agakiza habe naka kangana naka gahera kanjye kigeze gashibuka ku bitugu bye we mana we ikintu kidafite amaboko kizaba kiza ku isi
kukurikira wino kiri umwana nkuru nzi ndakwiyamye niba utangiye kungira nk'uko wari waragisengereje na Mariya ntabwo wifuzaga kubyara umuhungu none wasanze atari we ntwite kuki udashima
ariko nkuru nziza nagorwa nagorwa mana ndifuza agahungu hakaza urukoko nakwigeragereza hakaza urumuka ntacyo maze kuri iyi si ntacyo maze
ariko ubundi wowe ubwiwe n'iki ko ariya amaboko atazamera ko ingingo z'umwana ziba zirema buri munsi
igicucu gusa
igicucu ni wowe ariko
ubwo se ntabwo wabonye ukuntu muganga yabirebye akabanza agakambya agahanga buhoro bimuyoboye utekereza ko yakubwiye kwirinda inzoga se kuko hari zateganya kukugurira cyangwa ni uko yabibonye ko uwo mwana utwite afite ikibazo kandi ikindi umwana uri mu nda uko aba ameze ngenda akuzi kuko narabyiboneye ku bwa Dorokasa na Mariya ajya kwipimisha
isiki cyane dutahe nkuru nziza
wari
ukuntu neza rubanza urumva se ikibazo ari njyewe cyangwa ikibazo ni wowe utera inda z'amafuti
umva nkubwire aho kwicara nkarambya nkakikira urwana rudafite amaboko
ubundi simaze nkuru ugendera ku ruhande sha vayo va mu nzira nkuru nzi kiriya gikamyo kiragugonga urabona ko cyaje cyahoreye nkuru nzi niba badasa we ayiwe
ayiwe aho iki gikamyo kibasize amahoro uyu mwana wa mukapa kome na nkuru nziza navukana ubumuga se koko azakirwa ate n'ababyeyi be nirere nawe arashyize abwiye bisangwa iby'ise yamukoreye izi nama bisangwa mugiriye se azazikurikiza naho ubutaha
ejo
Shuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema